Postale. Comando. John Smith, Bakaboni, na wanu kazibarile, Gapani, Friba wanga, Akson, Dola, Esureni, Takula na balala, wakutika vumba kuweleza yai, apo mkuweleza, nisi vitu vinyake vanagika, nanga mtu ambula mina, wanga kula miswachu, noti ati umu, kuyo woya apaje, mwe, ulikuwi, ulikuniva kongwa.
This one be a Bongo Records production. Them should have known us. Shut up. You don't know. Go boom.
Bongo's flavor.